ZenHouseNamibia.com.
This is real story, man. Uncle Jim's doing this. No, you must have a chance to wish now. Ah, he put it away. Now, if Bizzo Lusaka Chipata Kodapo Jim K, let's go get it. Life ni yo baba sinina mavanzanga inepeni kali mwana kuzukuru vanzanga nezo wishinga kuti nikangare doctor vika kosa nikangare soldier hapa vina kosa futi ndinerova vanzanga vaniseka nifara vochujuka ambuye wakumwamba zata ya wake bali story nikamba JMK nikambire
kwa ni mfana nenza online kuti life ili easy we pena ni mfana nenza online monga life ili
Mwanditeo na lefuaya Litulu kushabacha lifaka kuwaya Kaskulu nako kananitaya No wanda pano muniwo na niwaya waya But anyway, mulungu yeka zanichosa kuwaya On, all the way from Uchinga Niliparusaka nita manga basiu vinikanga Niganiza kapena niende kunganga Basiu umutima mwanga vinikanga Kuli mulungu wanga likumwamba Saka ni yanka nolo nyumba ni zamanga Kuja kuchilanga Tanga nilekelele ndine mwana wake Asaka ni yanka I believe that asaka ni yanka Chemo new devil ba life yanga Na kupapata ini ba life yanga
Penina ni mfana nenda online Kuti life ili easy mwe Pena ni mfana nenda online Munga life ili easy mwe Neza lunu kala doktor Olo jeso ucha Mamele nina ni mfana
Why? Mariali Niokosa Mr. Popa Botswana, I see you Dapti Panakon Mr. Simba, I see you Yeah All our life ones
Download music at ZenHouseNamibia.com